Amakurikirano y'inyange twongeye kubasubiza mu gitondo cya none, uyu munsi tariki ya cumi n'umunani, tariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa mbere cyangwa mutarama 2019, bibaye isa kumi iminota itandatu. Uyu munsi turi kuwa gatanu, twongeye gushima Uwiteka Imana Nyiringabo kubera ko atugiriye ubuntu tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Abakurikira radiyo Inyange murabizi neza ko hari benshi bamaze kuvamo umwuka bagize ahacecekerwa. Dukurikije ubushakashatsi dukora twifashishije interinete, abantu bapfa ku munsi bagera ku 165, ariko ubwo abona babarirwa mu bitaro ahatari ibitaro cyangwa aho ibitaro biri hatari ikoranabuhanga bishobora kuba ari ikibazo. Bivuga ngo mu isi y'abazima umubare w'abantu bapfa ushobora kuba urenze uwo nguwo, nubwo nyine buri gihe umwana w'umuntu aba ashaka nyine gukora ikintu bikamwitirirwa, kumva ko abantu bagomba kugendera kuri iyo mibare. Ariko ikigaragara ni uko umubare ushobora kuba urenze. Turashima rero Uwiteka Imana Nyiringabo mu gitondo cya none, kandi tuzi neza n'aho uri ko utabura gushima Uwiteka cyangwa Uhoraho, cyane yuko ubuzima urimo uyu munsi wa none ari ubuzima utishimiye kandi ari ubuzima bugoye, kuko ubizi neza yuko nta gakondo ufite. Wagombye kuba ufite gakondo y'abakiranutsi ikakubera umwandu, ariko uyu munsi wa none uri impunzi. Imyaka ibaye imyandiko, uri impunzi, uri mu gihugu cy'amahanga udafite uburenganzira. Hari uburenganzira ushobora kuba udafite, byonyine ni umutwaro kumva yuko utari iwanyu. Uri impunzi ubwabyo ni ikibazo. Ubungubu abantu bashobora kuba barabonye ubunararibonye cyangwa experience kuvaho abatutsi bahungiye 59 bagatahuka bagafata igihugu, nyuma yo gufata igihugu bakongera bagahunga bagasanga abahutu mu buhungiro, abo bahunze bahunga abatutsi cyangwa ingoma y'umwicanyi mwakagara entre parenthese n'abegabe. Bivuga ngo rero people they may think twice. Abantu bari bakwiye kugira second thoughts, ikindi gitekerezo. Kandi ikindi gitekerezo ntabwo ari cyo gukuraho umwakagara, ahubwo igitekerezo cya mbere ni ukwishyira hamwe abantu bagakorera hamwe. Abantu bose barabizi kandi buri muntu wese ariyizi, abantu bazi ibibazo bagize. Ariko politikari birazwi neza, generali ibibazo yagiranye n'umwakagara n'ibibazo yagize birazwi, n'umusangirangendo we nyakwigendera Koloneli Patrick Karegeya nabyo birazwi. Ariko ibyo bibazo ntabwo bishobora kuba use and password. Ubwo tuvuga use and password, ku muntu wese ukoresha telefone ashobora kuba abizi. Ntabwo byaba urufunguzo rwo kuvuga ngo niba ugomba gusimbura umwakagara ku ntebe ya bukunzi. Never. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Maze igihe nkurikirana ibiganiro bya raditahuka, mu by'ukuri raditahuka igerageza gutanga ibisobanuro, ariko ibisobanuro irimo itanga byo kwisobanura kuko bigaragara ko basobanye. Buriya ntabwo ushobora kwisobanura utasobanye. Aho Jean Paul ubu ibyo ari byo byose ni wumva ari umunyamakuru ushobora gushyira mu gaciro, cyangwa akaba ari muri itangazamakuru, ariko uburyo bikoramo ni uburyo bwiza, bumva ari n'uburyo bworoheje, bumva ko butarimo nta gitugu kirimo cyangwa kwiyemera, atandukanye na Serije. Serije yavuga we yumva yaramaze kugera i Kigali, byararangiye, yumva yaramaze kugera mu gihugu, ndetse we yumva generali yarabaye perezida, byararangiye. Kuko niyo avuga cyangwa ama interview aha abantu, uba wumva harimo icyo twakwita over confidence cyangwa kwiyemera gukabije. Ariko nibura Jean Paul afitemo akantu k'akajwi ko ya Jean Paul wumva n'ibintu avuga nyine aba yakoze, aba yakoze ubushakashatsi cyangwa n'uburyo bivugamo nyine, ukumva ko ari amakuru y'ireme. Ariko bombi ntabwo baragira creativity news, uburyo bwo gukrea amakuru n'uburyo bwa spreading news, uburyo bwo gutanga amakuru, uburyo bubereye umuntu ashobora gukoramo amakuru. Uburyo itangazamakuru ntabwo kuryiga ni byiza, kujya kuryiga ni byiza, ariko ubundi itangazamakuru nanone rishobora kuba ari impano iba mu muntu. Iyo rero akoze uwo mwuga akaba ari impano ye, biba ari ibintu byiza cyane. Ariko iyo bikoze byandiwe kuvuga ngo in case of anything, reka tugerageze gukora kugira ngo ya turebe, ibyo nabyo ntabwo bishobora gutanga umusaruro. Jean Paul amaze igihe ibiganiro yagiye ashyira kuri YouTube yumvikanisha ko Radita uka nta soni bafite zo kwaka imisanzu, ibyo ari byose hari icyakozwe, agerageza gutanga ibisobanuro asasira RNC kugira ngo abantu babifate neza. It seems like there is so many complex and many complaints, abantu basa nk'aho nyine batibona cyane muri RNC, bakabyumvisha amatwi abantu bakavuga ati reka turebe, wenda ubwo ari abasirikare bazagenda bafata igihugu ntawamenya, bashobora kuba bafite n'ubundi bufasha. Ariko mu by'ukuri bakundwa, mbere y'uko habaho ubufasha bw'amahanga baca umugani ngo umugabo wibuze arapfa, iyo utari umugabo yitifite utishoboye urapfa. Nta muntu wazaza kugufata ngo akugire umugabo. Iri jambo ndarivuga kugira ngo n'urubyiruko rubyumve n'undi uwo ari wese aho arabyumve. Ni wowe ugomba kuba umugabo ugahaguruka ugafata iya mbere, nk'uko twese twafashe iya mbere tugatekereza nta nkunga baduhaye. Njyewe nakoresheje ubwenge bwanjye nakwiye ku ishuri bwo gukora ikoranabuhanga, numva ko ngomba guhindura imitekerereze n'icyerekezo nkora itangazamakuru, kuko nari nzi yuko ari ryo ryonyine rishobora kugira icyo rimarira abaturage. Kuko nari nzi ibanga ry'uko FPR yadufatiranye mu gihe cy'ubujiji, idufatirana mu gihe isi yari itaratera imbere. Ariko maze kubona ko nize kandi hari icyo nshobora gukora, fata iya mbere ngira icyo nkora. Uwiteka mbonyemo uwo mutima ahitamo kuntoranya, dore ko yarantoranyije kuva kera, anshyira ansohoreza ibyo nifuzaga. Nari mfite ibintu byinshi nzi numva nshobora kuvuga, kimwe n'uko nawe uyu munsi ufite byinshi uzi ushobora kuvuga. Ariko se ku mbuga nkoranyambaga ubivuga gute, ubyandika gute, ubigaragaza gute? Bakundwa bene data, ntabwo umunyemari nka Rujugira yabatwa ashobora kugira imari nze, kandi azi neza ukuntu yagiye inyuma ya RPF n'ukuntu bamuhemukiye n'ibyo bamukoreye. Hari abanyemari benshi nka famiye dufate yakavuga ntabwo yapfa kwivanga, yaragerageje kwifatikanya na RNC ubwo Karegeya yari amaze kugendera, abasanga bumvisha uko ibintu bimeze. Karegeya yari afite ideology nziza itandukanye n'iya generali. Karegeya ntabwo yashakaga kuba perezida, ariko yashakaga gukora ikintu rubanda bazamwibukiraho, abaturage bashobora kumwibukiraho ariho cyangwa atariho. ku buryo n'abana be bishobora kubagira umumaro. But at this moment byabaye ikibazo. Niyo mpamvu umwakagara yagize ubwoba bukomeye cyane, kuko yamaze kubona yuko Karegeya yari afite potential yo kuba yahuza abantu kandi bakamwumva, kubera ko mu biganza bye nta maraso yari ahari ajyanye n'intambara yo muri gakondo y'abakirandutse. Kuko Karegeya yatahutse 95 azasanga intambara yarafashwe, umwakagara ko yari amuziho ubuhanga bukomeye bujyanye no kugigira, abivuganaho n'umwana w'umusitigiye kuko bavugaga rumwe, aramumuha aragira araza nyine amuha urwego rw'ubutasi. We na wa mugore wayoboraga za gereza kugira ngo batashye 95. So ni ukuvuga ngo rero yari afite uburyo yisobanura, uburyo atanga ibisobanuro ku buryo bufatika, abaturage bakamwumva, amoko yombi akamwumva, ku buryo yari amaze kumuyoboka. Nyuma rero yaho mwahagara yiciye Karegeya, mwabonye yuko RNC yacitsemo ibice, Dr. Rurayi umukwe wa Kabuga abayikuyemo agenda ashinga ishyaka rye, ntabwo tuzi aho ryarengereye. Igisambo cya politiki Dr. Rudasingwa Theogene ababonye umwanya wo kugambanira RNC atangira gukorana n'agatsiko, kandi yaravuga ko yakavuyemo basi. Ku buryo rero ibintu byagenze uko byagenze kugeza amagingo aya. Iyo tuvuga ngo RNC niyo idukerereje, niduhejeje mu mayira, tuba dufite icyo turimo tuvuga. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo dushaka gukora twenyine, kuko turabizi neza ko dushobora kugenda tugafata igihugu, abo tutifatikanije nabo bakaza bakavuga bati natwe turi abaturage b'iki gihugu, igihugu tugifiteho uburenganzira. Byanze bikunze ugomba kwemera yuko mukorana mutegekana, nutabyemera n'ubundi bizazana izindi ntambara. So before yuko rero dufata izo mvune ngo tugende dufate igihugu twenyine tuvunike, ari nta mpamvu yanze bikunze tugomba kubanza gukora icyo twita gushyira hamwe. Buriya bakundwa, iyo umuyaga uza ugakuraho akatsi ku nzu kagenda kavaho, ntabwo kaba gasubiraho. Ni muri urwo rwego RNC nayo akatsi kagenda kavaho kadasubiraho. Ni ukuvuga ngo abantu bagenda baruha uko iminsi igenda, iminsi ikitangira nyine uko iminsi yatangiye abantu bavuga ati ah, general ahita atera duhita dufata igihugu. Ariko uko imyaka yagiye irangira bagiye babona yuko ibyo barimo batekereza bishobora kuba bikiri urugendo rurerure. Nibyo, ni urugendo rurerure. Uyu munsi wa none general ntabwo, n'ubundi ni umusirikare, ntabwo yari azi ko azabaho cyangwa azakira, ntabwo yari ashobora kubyitwaza ngo bibe use and password nk'uko twabivugaga. Noneho ngo yumve ko agomba kwicara intebe ya bukunzi, no way and never, ntabwo bishobora gukunda. Abaturage barushye icyo twita Repubulika barerushye ku buryo bukomeye, ndetse ku buryo budasanzwe, ku buryo abantu niyo uvuze ibintu bijyanye na Repubulika abantu bumva bazinutswe. Abantu bazinutswe izina bita Repubulika, izina bita perezida, abantu bamaze kurizinukwa. Abantu mu by'ukuri barishakira kumva, barashaka kumva abantu bashyize hamwe, kandi bakumva havugwa ubwami. Kuko ubwami ni abantu barabwangaga, ariko uyu munsi wa none bamaze kubona ko ari cyo gisubizo cyabo. Jyewe Uwiteka Imana Nyiringabo mpaye umugisha ampa abantu, kandi abantu ntabwo bapfa kunkurikira gusa, ahubwo bafite icyo bankurikiyeho. Abantu bakurikiye ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo acisha muri njye, kandi abantu barabyemera kuko rigenda risohora umunsi ku munsi. Ntabwo rero bakundwa b'indata, ntabwo Imana ari injiji. Imana ahagurikije umuhanuzi ntabwo ari injiji. yari izi ikirimo ikora. Imana yahagurukije umuhanuzi izi neza yuko agiye gukora umurimo kandi izubahiriza umurimo akora, kandi Imana yari izi neza ko ubwoko bwayo, abantu bayo bafite inzara n'inyota, kandi yari izi neza ko ntahandi hari ibyiringiro byabo usibye mu Uwiteka Imana Nyiringabo. Uyu munsi rero njyewe nkora kampanye yo kurwanya ubukangurambaga bwa RNC. Impamvu mbikora ni ukugira ngo RNC ice bugufi, twumvikane twese dukorere hamwe. Ibi ni ukuvuga ngo twahunze, twatashye, Kayumba yategetse, yavuyeho, Ingabire yategetse, akuna. Ibyo bintu ntabwo bizongera kubaho. Ibyo ni byo mparanira kandi nzabigeraho, kuko biri no mu ijambo ry'ubuhanuzi. Nzakora kampanye yo kugumura abaturage b'impunzi kuzageza igihe RNC muzananirwa, mukemera guca bugufi tugakorera hamwe. Ibintu byo kwiyemera ngo muri abasirikare, abasirikare ni utari umusirikare, umusirikare ugenga ko ari uniform. Umusirikare ni mu mutwe, ni mu bitekerezo. Ntabwo umuntu aba umusirikare kubera ko yambaye uniform. Ntabwo umuntu aba umusirikare kubera ko yavuga nyina akaguta Museveni. No, ntabwo umuntu aba umusirikare kubera ko Museveni amushyigikiye ngo neza afata igihugu. Biriya byakunze kubera ko twari dushyize hamwe, kandi buryo tutaza kwiyegereza abanyapolitiki bo mu kuvuga Abahutu ngo batwegere, akanyara ngo bavuge ko azumvikana n'Abatutsi ari ku ruhara rwe rwameze umusatsi. Ariko fayinali twishyize hamwe nawe, nawe agira harabyemera kuko nta buryo yari agifite. Yari yaramaze guhungira muri Tanzania arindagiye. Turagenda dufungura gereza ya Ruhengeri. Ikinani tukereka yuko hari ikintu dushoboye. Ariko si uyu munsi wa none, niba tudashobora kugenda ngo dufungure gereza imfungwa za politiki zifunzwe za Badeo Mushahidi n'abandi, ubu si umwaka garabona ko ntacyo dushoboye. Ndetse n'abaturage, abacuruzi bahita babona ko ntacyo dushoboye. Ariko ndakubwiza ukuri, umunsi twashyize hamwe buri muturage ahari hose, hari abaturage bihishe b'abacuruzi bafite uburyo, bafite ubushobozi. Ubu ntabwo wamenye Majyambere Silas aho yari gitiye, ahakorera kandi ni umucuruzi, ni umuntu ufite kashi. Ariko n'ubundi yari yaranze gutaha kuko yabonaga aho gahunda za RPF zidasobanutse. So ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bafite uburyo n'ubushobozi bicicikiye, bareba ayo mashyaka. Umugani wa Evode ngo ni za butike, kubera ko i Burayi nyine kujya gukorera abazungu, kujya koza za mayiti no guheha abasaza n'abakecuru, hari ababona ko bitashoboka bagahitamo kwikorera gushinga amashyaka kugira ngo barebe ko amashyaka ashobora kubatunga. Cyane cyane ko babona yuko ikibazo cy'umwaka gara, ikibazo cyo mu kadomo ari urugendo rurerure, n'urugendo rurerure. So urwo rugendo rurerure rero bahita baruprofitiramo rukabatunga. Cyane cyane iyo wikeje n'umwaka gara igitutu, hari igihe nawe bashaka akagenda akabamenamo intonorano kugira ngo batishyira hamwe. Uko bavuga ati ejo bazifatikanye na RNC. Urabona nk'ubu umusaza twagira mu ngufu Faustin ari wenyine, ishyaka rye riri ku ruhande, kandi ni umusaza ufite ingufu, ni umusaza ufite ingufu politikema. Usibye ko nyine afitemo utunenge dukeya tw'uburepubulika two kudashaka kwemera ubuhemu bwabayeho mu ntangiriro za repubulika, ariko abonye nawe abantu bishyize hamwe, fayinale yakwisanga ari wenyine, bikaba ngombwa ko asarendaringa amaboko akayamanika akemera ubwo buntu, ubwo kwiyemera no kutava ku izima, yagera akabivaho kuko yaba asigaye wenyine. Ariko mu gihe akubita akajisho akabona Abatutsi ubwabo ntibumvikana, ubwo se we yabajya he? Yabona Abatutsi nyirizina batemera ubwami kandi bwaritwaga ubwabo. Aravuga ati reka nkomeze mpagarare njyenyine, wenda haraho ejo byahinduka. Ntawamenya, ibya politike bibara ubukeye. Ejo byahinduka ugasanga nanye mbaye perezida mukuru w'igihugu kuko ntari narenga cyane ko mfite ubunararibonye muri politike. Ariko iyo ni probabilite, ariko ntibishoboka. Isi ahigeze uyu munsi wa none, isi irimo gukorera hamwe, abantu bagenda bakorera hamwe. Niyo mpamvu ubona Amerika yemera gutakaza kashi nyinshi kugira ngo irwanye Ubushinwa budakomeza kwifatikanya na Afurika. Niba ifatikanya na Afurika, Amerika ntayo izabisigaye. N'Uburayi ni uko nguko. Niyo mpamvu hano mu gihugu cy'i Babuloni amashyaka yishyize hamwe arwanya leta yariho ya Kenyatta, kugeza ubwo bayitsinze ikora uburiganya, nabyo bwa buriganya nabwo burananirana, noneho birangira leta yemeye gukorana na opozisiyo agira uburyo babyumvikanaho. Iki ni ikintu cyumvikana. Aya tuvuye mu gihugu cy'i Babuloni tukinjira muri DRC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila yakoze ibishoboka byose guhindura itegeko nshinga birananira, abaturage bamubera ibamba. Amatora yigizayo imyaka itatu barabyanga, yigizayo umwaka umwe bati sawa. Abonye babyemeye arongera ku rubuganye, yigizayo undi mwaka bati nta kibazo. Umwaka wa kabiri bamubera ibamba, ashyiraho Ntuza Shadari Ramazani Emmanuel kugira ngo amubakinge abe perezida, biranga. Martin Fayulu bigaragara ko yatsinze amatora, abonye ko atsinze amatora ati noneho kambayeho, atereka mvugane na Tshisekedi. Abavuganye na Tshisekedi uyu munsi wa none ntawuzi uko bizagenda. Amatora ashobora gusubirwamo cyangwa Tshisekedi akayobora. Ariko urumva kuyobora ni uko Kabila yemeye guhara uwo mwanya akawuha Tshisekedi agatwara inteko nshingamategeko. Urabona uko biri kose biragenda byerekera mu nzira ya demokarasi, kwemera kurekura ubutegetsi. Bivuga ngo ejo imyaka itanu izarangira ntawamenya uko ntuzazaba atekereza Tshisekedi, nawe ashobora guhindura imyumvire n'imitekerereze. Ariko nawe nyine agahura n'ikibazo cy'uko afite nta ntego nshingamategeko afite. Ariko muri politiki ibintu birahinduka. Ni imibare ya kosinisi ikora muri politiki. Hagiye habaho ubugambanyi bukomeye cyane muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahirike Joseph Kabila. Bagiye mu nama mu Busuwisi biringiye yuko Felix Tshisekedi ariwe uzatorwa kuyobora urunani rw'abatavuga rumwe na leta. Maze Kabila amenamo kashi, ngira ngo na Kiliziya Gatolika bahise bamenamo kashi, bahitamo gutora Martin Fayulu. Etienne Tshisekedi abibonye nawe asanga nta mbaraga afite, biba ngombwa ko nawe akora bribe, nawe agura Vitali Kamerhe ukomoka mu ntara y'Iburasirazuba hakunze kugaragara cyangwa kurangwa ibibazo bikomeye cyane, kandi udafite intara y'Iburasirazuba biba ari ikibazo gikomeye cyane. Kugira ngo uzayobore Kongo uyobora mu ntambara no mu kavuyo kenshi, ku buryo nta musaruro bitanga. Ubwo nawe bayikubise ku ruhande, Kabila abonye yuko aguze Vitali Kamerhe amubonamo ko bashobora kuba bajya mu cyerekezo kimwe. Kubera ko Kabila nawe afite amaraso yo muri gakondo y'abanyagakondo, abantu bavuga ruriya rurimi, ururimo mvuga, ubwo abapanze nawe habaho imibare miremire cyane. Ibyo rero byose ibintu bigeze mu rukiko, urukiko uko ruri bufate, ruri bwanzure kiriya kibazo, nibyo biri bwerekane politike yo muri kiriya gihugu. Kandi ubwo noneho hariho plan B, plan C, plan D. Ubwo urumva ko nimuvuga ati amatora asubirwemo kuko yaribwe, ibintu byanyu ntibisobanutse. Komisiyo elektorali amakuru yabo ntabwo asobanutse, amakuru ya Kiliziya Gatolika nayo ntasobanutse, musubire muri DB. Ubwo urabona ko Kabila arabayoboye undi mwaka wa gatatu. Nibyo twavugaga twanditse mu nyandiko makuru twabahaye, tuvuga ngo Kabila abakubise imibare ya kosinisi aryanisha abatavuga rumwe. Urabona ko ni imibare, ariko imibare aho ipfa yerekeza ni imibare ipfa yerekeza ku gukorera hamwe no gufata no gufatikanya. Ubuki muri gakondo bakiranduza umwakagara w'ibyo nta birangwa urajya muri RPF n'umutagiyemo akwica. Yari amahirwe akomeye cyane yo kwishyira hamwe no kugira ngo abantu muri RPF babone yuko abari muri opposition bose bari hanze bishyize hamwe, bityo noneho nabo babona uburyo bashobora kwifatikanya n'abari hanze noneho barwanya umwakagara bari mu gihugu. Bavuga bati nibura dufite imbaraga ziri hanze ziza kudutabara n'ibikomere bahita badutabara. Ariko kugeza uyu munsi se umwakagara arimo arica abantu, ari ni se n'urugambo gusa kuri Randitahuka, nta gikorwa n'ubwo wenda barimo batraining ingabo muri Uganda, n'ubwo wenda bateye intambwe bagafata za magigirizi muri Uganda, birumvikana nayo ni intambwe nziza kuko magigirizi ari zajujubije abantu. Ariko ibyo birimo birakorwa ku neza y'Ubugande, ntabwo ari ku neza ya RNC, kuko umwana w'umusiti atabikora bari kumukura ku ngoma, bari kumukubita hasi. Aya no kugira ngo bikorwe nuko umwana w'umusiti azi neza yuko umwakagara nta mikino afite kasha ashobora kumukura ku butegetsi yakoresheje Abagande n'abandi n'andi moko ari mu kiriya gihugu adashaka ubutegetsi bwa Museveni. So ibi bintu rero nabyo byarabaye byagize iherezo. Umvise ko n'umwakagara avuze ateze integration region yagerwaho gute, nta buhahirane, umuntu ava mu gihugu akajya mu kindi bakaba baramufashe bakaba baramuvuze cyangwa akaburirwa irengero. Umwakagara iyo agenda akorera abandi nayo nibyo bamukoreye, agenda afata abatavuga rumwe akababurisha irengero abantu bakarindagira. None bafashe abantu be benshi cyane barenga igihumbi, benshi bafunze, abagezwa mu rukiko ni bake cyane, abagezwa mu rukiko n'abantu batarenga 20. None abandi umwana w'umusita atangiye kubica uruhongohongo. Abo rero nabo za famiye ziba zizwi ko famiye zabo ziba zizi ko bafunze zigerageza no kubakurikirana bya hafi. Abadafite za famiye se zitazi naho bafungiye, ubwo ntikababayeho. Urumva rero mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Turasaba ko RNC ibintu bitekerezaho, ibyo yise P5 bikwiye gushwanyuka tugakora urunani rukomeye rufite imbaraga. Abaturage barashaka ubwami maidia, Imana yavuze ubwami. Ariko mwe ntimunagira n'ubwoba ngo mutinye, iyo mubona ubuhanuzi bwicara busohora umunsi ku munsi. Ubuhanuzi bwavuze ko umwakagara azica general akica Karegeya akica n'umuhanuzi. So ubuhanuzi rero hari ibyo buvuga biba biri temporary, biba bitari ngombwa ko bisohora, ariko iyo utabaye maso bigusohoraho. Ndabyibuka neza itariki 5/5/2012 n'ubuhanuzi bwasohotse buvuga yuko umwakagara ashaka kwica abantu 3. Nyuma y'umwaka n'amezi 7 ubuhanuzi bwongeye gusohoka itariki 6/6/2013 buvuga yuko Karegeya agiye gucibwa igihanga. Ubwo buhanuzi bwamaze iminsi 24 ahita acibwa igihanga. Ya generali bamurashe inshuro enye. Kumuraza inshuro enye ni uko ubuhanuzi bwavugaga yuko atazapfa yishwe n'umwakagara. Ariko finally none ubuhanuzi bwaje kuvuga yuko n'ubundi generali nawe azicwa kandi bikagirwa ibanga. Haya none se uyu munsi wa none generali agize gutya arapfuye bizagenda gute? RNC zahita isenyuka? Dusipoze yuko umwakagara agize amahirwe yo kwica generali akica n'umwami, ubwo se bizavuga ko duheze mu mahanga birangiye? Mureke ibintu by'imikino, mureke ibintu byo gukina, mureke nta bikino bikina bijya mu nka, kandi mureke guteta ubumenifu. Uko niko baca umugani, numvaga abasaza ariko bacaga imigani kera ngo nta bikino bikina bigana mu nka. Ntabwo mwaterana amacumu muri hagati y'inka, ntabwo bishoboka. My dear, ibintu birakomeye cyane. ubuhanuzi buzabananiza bubananize, ndetse Imana inangira imitima y'abantu bange kuyoboka amashyaka yanyu, kuzageza igihe muzemera mugaca bugufi. Urumurabona ko Uwiteka Imana Nyiringabo yazamuye umukobwa rwose, umwana mutoya, Honorable Diane Shima Rwigara, azamuka muri politiki mu buryo butunguranye, mu buryo butari bwitezwe. Yempoze ngo umwaka agarukwa akorwa n'isoni mukura ku rutonde, kuko yari bimeze ko azabona amajwi 68%. Abaramufunze, abatwaye uruganda rw'iwabo, yari amaze gusenya inzu yabo, hoteli ya miliyari 30. Ibi byose yakoresha Madiyani Rwigara byatumye umwana w'umukobwa agira amajwi yemerwa muri sosiyete yacu. Ahantu hose avuga ati umuntu urwanije uriya mwana w'umukobwa, uriya mwana w'umukobwa udafite icyaha, udafite amaraso mu biganza, ni umwana ukiri muto. Ngira ngo nimba ntibeshye, intambara ishobora kuba yarabaye afite nk'imyaka 10 cyangwa 11. Aravuga ati no, uyu mwana w'umukobwa agomba gufungurwa. Abantu bose bavuze induru, isi ivuze induru, abantu barasakuza. Umwahagara abonye isi imumereye nabi, baramurekuye. N'ibi ngibi by'urubanza arimo yishyuza Anne Rwigara, umuyobozi mukuru w'uruganda, n'ibyo arimo yigira bizarangira iriya mitungo ayigaruye. Ni ukugira ngo nyine yasubize imitungo yo mu buryo buciye mu mategeko, kuko n'ubundi yitwaje amategeko kubitwara. Utunyoni arimo yirashisha. Ejo uzumva urukiko rushinzwe ubujurire ruvuga ati ibyakozwe byose byakozwe mu mafuti. Buriya n'umunyamerika Maidia, umutungo yatwaye n'uwa Amerika ntabwo ari uwa kadomo, kuko Amerika n'ibyungukiramo, kuko umuntu wabo ufite ubwenegihugu bwa Amerika yari byose afite icyamari ya Amerika, n'imitungo yabo ishobora kuba ibitswe muri Amerika, nimba hariyo bagifite, nimba umwaka agara yose atarayirangije. Surumva rero, n'uwakwegamira akwegamira umugabo, akegamira umuntu usobanutse, ufite reputation nziza mu baturage. Aho se uzegamira generali afite ibyaha aregwa kuba yarifatikanyije n'umwakagara bakamena amaraso n'ubwo yamwikuyeho. Rero byose hari utuntu tw'utunenge tugaragara muri RNC. Utwo tunenge rero twa RNC cyangwa twa RBI cyangwa twa ANDE, utwo twose twari dukwiye kuba kavarapu n'ubwami. Bari bagurye munsi y'ubwami bukaba supreme, noneho abantu bagakora bakorera ubwami, badakorera umuntu ku giti cye. Niyo wajya mu mahanga muvuga muti turakorera ubwami, amahanga byumva neza, amahanga yumva yuko murimo mukorera ubwami nyine, murimo murakorera igihugu. Urede ubwami nicyo gihugu. Hazaba ngo turakorera RNC, amahanga yumva ko mukorera umuntu ku giti cye, amahanga ahita yumva ko mukorera generali. There are so big difference between a kingdom and the republican, individual republican. Republican if at one individual company. Generali yaravuze ngo ni byiza kubaka inzego aho kugira ngo bubake umuntu, ariko the same nawe nibyo arimo akora. Ndiyo muri RNC habayemo ibibazo, nta kundi byagombaga gukemuka, ariko se nyuma y'uko abikemuye yashyizeho izindi nzego z'ubuyobozi. What is next? Ni iki amaze kugeraho? Ni iki arimo akora uyu munsi wa none? Ntabwo umwana w'umusita azafata ingabo z'abagande ngo zijye kubarwanira, ntabwo bishoboka. Twamurwanya, twashinga iyindi mitwe natwe tukamurwanya, twamuturuka inyuma tukamurasa. Ubu ngubu hari opportunity nyinshi zo kurwana intambara, ku buryo generali ntabwo ashobora kurwana wenyine, kuvuga ngo arifatikanya na FDLR. Ubuze muzi abandi barimo bapanga iki? Ubuze gukora recruitment mu kwezi kumwe mu mezi abiri k'intambara batangiza baba batarafata igihugu, mutegereza ko bisaba iki? Icyumweru kimwe umuntu aba yigishije umuntu kurasa uburyo umuntu agomba kurwana, none se babitwigishe mu minsi ingahe? Just 2 weeks. Kumva rero gushinga umutwe wa gisirikare cyangwa umwana kuba ufite kashi, ibyo nta kintu bivuze. Kandi umutwe wa gisirikare ntabwo ari we ubuze, ahubwo habuze abanyapolitike. So at this time round ntabwo bizashoboka, ntabwo bizakunda.
bakundwa bene data, rero twongeye kubasubiza mwebwe mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu bibaye saa kumi n'iminota mirongo ine n'umwe muri studio za radio Inyange z'igitondo, tariki ya cumi n'umunani turi ku wa gatanu mutarama 2019. Ubu rero nk'uko twaze tubivuga nyine, abaturage bahanze amaso Honorable Shima Diane Rwigara kureba Hot Next. She's an activist uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko kandi yahagaze no mu matora ahita aba umunyapolitiki amemuta. Tukaba dutegereje kureba ubuzima bwa politiki hanyuma yo kuva mu manza za hato na hato uko bigiye kugenda, nubwo ubuhanuzi burimo bugenda guca amarenga bugaragaza ko mwakagara abona ko byamurangiranye, kandi hashobora kuba hari izindi mbaraga zidasanzwe zirimo zituruka inyuma zigiye kumukura ku butegetsi, akaba ari ashaka kwikoresha kudeta nk'uko ubuhanuzi bwabigaragaje. ariko warede buriya byamaze kuburizwamo kubera ko byamaze kujya ahagaragara. Bakundwa bene data, jyewe ntabwo nzashyigikira umuntu udashobora kwemera gukorana n'abandi. Honorable Shima Diane Rwigara yahagaze ku karubanda ku maguru abiri izuba riva, avuga ibintu bikomeye cyane kandi abivugira ku butaka bwa gakondo y'abakiranutsi, ntabwo yabivugiye hanze. Abwira abega amaso ku maso, atuye mu mujyi umwe nabo, atuye mu Kiyovu hamwe nabo, yababura uko bamugenza, baramufata baramufunga, fayinali arabatsinda. Uriya ni umuntu usobanutse, yagaragaje imbaraga. Ntabwo imbaraga ze yazijyanye hanze y'igihugu, ahubwo imbaraga ze ziri mu gihugu. Kiriya ni yatsinze abega kimwe ku busa, igitego cy'umutwe cyiza cyane. Yarabwiye ati nimushyire umupira hasi dukine, fayinali rero bawushyize hasi mu rwego rw'ubucamanza arabatsinda. Ubu hasigaye urwego rwa politiki. Tukaba tubona yuko rero n'umukobwa ufite ibitekerezo bisobanutse, kandi aherutse kuvuga ijambo rikomeye cyane, ryo kuvuga ngo nzakorera mu mucyo no mu kuri. Ijambo rikomeye cyane. Iri ni ijambo riba muri Bibiliya, muri Yohana ibice 14. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo umuntu ukorera mu mucyo no mu kuri definitely aba afite ubugingo. Obviously abantu bagomba kumukurikira bakamujya inyuma kubera ko arakorera mu kuri no mu mucyo. Naho ibintu by'ubwiru bwarenze n'abandi tutavuze, ntabwo dushobora gukomeza kubigenderamo gutyo, just like that. ariko ni inama twabagiraga, ntabwo ari obligation. Uri se banani mwumvaga abanzi bararunze. So nta mahanga azaza kubafatira igihugu ngo narangiza abaho ubuyobozi. Bakundwa bene data, rero twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubashimira mwebwe mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu twiringiye ko muri amahoro. Tubifurije weekend nziza n'abazakora ubukwe ku munsi w'ejo ha muri gakondo ya kiranzi cyangwa mu mahanga. Ubukwe buzabe bwiza, witeka Imana Nyiringabo azabahire kandi ubukwe bwanyu buzabatunganire. Twongeye kubashimira mwe mwese, rero twiringira yuko mukomeza kudukurikira mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Mwari kumwe n'umuhanuzi Mugisha Lainesha, akaba n'umunyamakuru inyangemuse.com na radio igretinyuze.com. Twongeye kubashimira mwe mwese, rero mugire ishya n'ihirwe, weekend ibabere nziza. Uwiteka Imana Nyiringabo akomeze kubarinda no kubitaho no kubana namwe mwese. Bye.